kulanta faylo heesle saaxiibyaal meel walba isin oogtan Cabdiraxmaan Yuusuf yaha muujada FM CT 7.5 migaartan ol dareertan waliba saasaato mar walba si live in gurigun soo koortana akhyaar ay boogaan baro bulshada Facebook iyo YouTube arladi radio wargaamiinima Abdulqaadir Warac Diyaasaari qodobada isin ka dheegi doonto waliba kumida jeedriyaal oo la diirsi xabsiga dhexe magaalada Baydhabo roobku gubadi Baydhabo saameenka weelay dadka shageysan soo gafarsamada siigaale hooyo ku abadaasi minko qalin laka guuleysid lanka sameeyay Baydhabo dhismaha golaha deegaanka degmada Weejido la daahfuray mashaariic horumarineed lagu hirgeliyay deegaanka Qaydaro gobolka Mudug oo xarigga lagu jiray xubintii sariifkiisa ugu diyaar dheegi doontaan akhbaaraadka banaankan waliba ka door koroona dowladda Qatar oo biyaayta mashaariicda ciidamada Lubnaan markala kulanta faylo heesil adigu sidiyaal intaasi wali bahaayna qodobadii ka door koronay warkaan hamiinimay warbaahin tiradi warlaadi magaalada Baydhabo hamiinimay qamisa u jumaanaha galay taariikhdan ka beeganta 27 bilyan 4 abril sanad 2025 jeedriyal iyo wali bal deersi xabsiga dhexe magaalada Baydhabo sidii warkaan inga fiiriyaas maraymaal abshar
gudoomiyaha cusub ee degmada Deensoor Axmed Aadan Cali waliba uu saaxibsiga dhexe magaalada Baydhabo deersay joodarooyin marwaaxooyin oo san ku targalay maxabiista ka jirta xabsiga dhexe in lagu warhayay maxabiista ka jirta xabsiyada waliba yeeta to muhiim ah waana la sii daryeelka filan oo iyo xuquuqdii ku midata isla markaasna lagu targalay xabsiga in uu sanagada koyo ka dareemaan naxariis iyo daryeel ku reenayo xuquuban xabsiga iyo oo ku tanaasulan walaalahay walaagay dimbahay oo hire aan koreen hanu kumida tariyalka xabsiyada gobolka Bayo kan degmada Baydhabo iyo waliba si wada jare inka mahadnaqayn gudoomiyaha degmada Deensoor boqoshadiis iyo waliba deegtoosan ku targali maxabeesta
marka aad baan ugu faraxsanahay boqoshada ugu horeysa harumaha dawladda uu ku soo booqdo waxa nasiib u yeelanay inuu soo booqdo xabsiga Baydhabo inuu soo booqdo aad iyo aad baan kaaga faraxsanahay mudana gudoomiye soo dhawow gacmo furan qalbi wanaagsan walaaltinimo kalgacalan kugu soo dhaweeyneena waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa Ilaahay ku soo koow madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Abdi Aziz Hassan labta gareen mahad ween asaa u jeedinaynaa oo noo soo magacaabay kii oo dalka iyo dadka iyo diinta ba anfaalaha degmada Deensoor mudane madaxweyna aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa Deensoor hoo iyo heelaba Deensoor ma degmada Deensoor waa la garab taagan tahay waan ognahay qalbi furan aan ku soo dhaweynaynaa adda gudoomiyaha maamulka adiga noo magacaawday taageero buuxdan u muujineynaa waa la garab hoo iyo heelan la garab taagannahay adigana madaxaada Allah raajiye mudana madaxweyne aad baan ugu faraxsanahay
ay waa sare wadanku waa gobolada sida aad hadda aan taageeraysatay meelo bishaan mu gudoomiyaha tanin sheente oo ka labaatan jeer ku oqoontis kor ee ila keen kama hadlayaan hulitan to adam kama san to ilaahi ka shukr Deensoor on ilaani mid geenu bilam biya sidii biya jibo gudi ini habsi aashayna dadista asluub mitali yallan maga aw daraadan ka dambayta tali ay ka asluub jiraal mahad daraama gaadan biya jidan hoob koy nafsi tis ini boogada tali ni ligeelo ba taasa ka balan fay gudoomiy maadaama saldigna madun saraakiishi buulishina la magaawi gudoomiy degmajar gudoomiyaha maxkamadda jirta ee ka soo markan insha Allah uu noo bilaa israalna tare hoob koy lan asbuub yakin koy doon hoob bilaa israalna in adal shabeey degmada dhiste atuba fayda walaal hukoomadi adeen meeli usman baadin jeey ka dhamaas tolfad
nanka kala gudoomiyaha cusub ee degmada Deensoor Axmed Aadan Cali ku khadray ujeedka kormeer shii muhiimada lukulay
aada umaad santihiin dakhliyaasha maanta ku soo booqanay xabsiga oo ku yaala Baydhabo waxaan aad ugu mahadcelinayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeshaan uu kulansiiyay bacda Ilaahay madaxweynaha Cabdicaziz Maxamed Xasan lafta gareen insha Allah balan qaadiyo badan aan ka qadnay kamid tahay inaan soo booqano xabsiga oo aan tusaalan ka qaadano insha Allah ta'ala aadan u mahadsantihiin mar koowaad iyo mar labaad insha Allah mar walba ku soo noqon doona haddana waxyaabo badan baan rabnaa inaan idin ka qorqorano oo insha Allah natiijadeena aan dib aan idin ka soo wadaagno insha Allah assalaamu alaykum raxmatullah
waxaa bista ka jirta habsida dalka waliba iyo in ahaana mar walba mas'uuliyiinta iyo waliba qayb shir doon bulshada Soomaaliyeed aan ku baahan garab sirmow dhan walba leh
roobka ugu badi bayro waliba saameynka weelada ee dadka ka shaqeeyaan suuqa farsamada siigaale warbixintan waliba aan ku diyaariyay Abdulqaadir Waraad
roobkii ku qubday magaalada Baydhabo iyo deegaanada kale ka harereysan iyo waliba sahay ko dadkii iyo dunida ku wada diirsadeen taasoo muddo ka jiray kulayl daran saadartay nimagasti iyo latin usqaantii waliba saameyn ku yeelatay dadku nugula suuqa tumaala masiiga ee magaalada Baydhabo oo ahmeed iyo kashaqaysayna farsamayn qaanada sameeyeen agabka shalgi diisan waliba hadda wajahayna dhibaato adag kulayl markii meeliyo kashaqaysayna biyo fadheedana haddana haysana wal shaqee oo nolol maalmeedka ku wajiisay jirana aan ku mid ah dadka ka shaqeeyayna suuqa tumaale ee siigaalay magaalada Baydhabo iyo waliba iyo sheegayna intee shaqo la'aan ha wajahday kulan markii xaruntii oo biyo fadheedana saas darteen iyo ka shaqeeyayna korna waliba iyo dalbadana intii la caawiya
Maxamed Ali Ali Ahmed Ahmed Gure Ali inga koofariye waayay anasiye tuugii lama jar weelaawi aha geedogi una kanafta kareeb badalay ka shaqeeyayna badidiyo biyo noogaadi hatu war haana biin filiyan dadka idmiil ku fadaayan dhiba gaban in heedo aalmiga in baadiyana galan gobolana walaasay ku tariya ma fadaan baadiya meelu illa siyaad bar hin dhati oo ka shaqeysay heedo aalmiga hal deere ma fadaan
magaca meel ahaa Cabdullaahi Sheekh Guudool ahaa maayta noolaa suuq siigaala iyo ka ganacsaday ganacsatay suuq siigaala ku mid ahaa roobkii xalay magaalada ka qubada eed eedan insaamay dhulkii uu ka shaqeysay geed hortooda maalmo kooriya maan meelaha meel broolka tumaay kulli mana biyo gali eedan insaamay roobkii eed eedan insaamay qalabkii uu ka shaqeysay qalabkii bilshay wal qaadi geedoo ila ka shaqeysay aan biyo ka suraay kulli wal qaadi haan intii dharaara ku midayeen markana geedoo ila ka shaqeysay kulli wal qaadi roobkii eed eedan insaamay horto noo banana dadkii oo suuq ka shaqeysayna biyo gun kulli may ku oslaan maamulka Koonfur Galbeed may ku oslaan intii tubooyin oo biyo gun mana shubkan hoose la bujiyay biyo noo gudbiyayna in suubi dhalay caawi taas ku oslaan ay mala wali kale balaayo ni caawi koran dhulka uni bubujini meela markii biyo galay mana derbiyaal ka shaqo fujini meel kasta boxanta afar meelo shameelo la ku bujiyay kastay meelaha tan la bujiyay hoosagnago tubooyigii wala ningiliyo mana maamulka ni caawi oo fadaal yahay oo caalamiga biyo horto hoob la ku bi halay lan hela fadi mana hoob la ku injeega wal tartare aadi tubooyin biyo biyo la ku hoob la ku bi mana aadi anaga markan tan kale may ku osaan biyo la ku bi tubooy oo biyo yahay gala oo biyaano ay gaasan qaadayaan nan in suubi mana lugu soo leey suuq oo bisad dhabir afar bir hadda kulli dad si ma shaqeeyo sadaa si aan ka alaw sababtoo ah maaya biyo oo intii ka jira ma shaqeeyo sadaa hoob biyo ku baagna la wal mana salsheed kade hun gurba hay si weelo ma biil bal ku fadaa
tan xad calu goro li yare arbaad walaal ahaa 70 koob sanan jara meelan waa ka shaqeeyaan meelina ma ta biyo noogali sawul ka shaqeeyaan ma le ma ilaahay seen tuugane dawladda gobol galbeed intii may caawada macal hay'ado ni caawiyaan dhibaato hoog leh qabna meel ka shaqeeyaan biyo noo fadheeday meel inta afar bil shan bil amal oo biyo oo fadhiyan noloteenaan arir galaas meeshii ku asdaan intii gargaar degdeg ah intii jiraan si ku fadaan dad nanoo bi tobonna ingali si uu ka shaqeeyaan inay wal garabnaa si uu fadaan
waa tusin bana maxamed ali ahay maxamed abdullahi ahay meelo aan tumi siyo tani ka shaqeeyay meelo oo meel kale aan goorada ku shaqeeyay oo kale male biyo si baraga markii ilaahay gargaar ku fadaay may fadaan inay dawladda koofur galbeed nin gargaarto ma aragne walwalaan ku kumeeran inay biyo loo ku guraan inay nasiin ya fadaan gaafi biyo leen bi fadii nin ku tala galmaan loo biyo fadaan ho ilaahay robo sunnadan leema adiba arago ay tamil ul fadhiyadan oo kumeeran hadan ah maga haafad magal koor haafad dadka magal koor oo meel uu kala shaqeeyay inay soo galeeyo ku goob ay ki fadaan bi fadaan markuu meel kale aad oo kumeeran kaal male dawladda ilaahay dawladda ilaa koofur galbeed may fadaan gargaaran si ilaahay robo inay biyo loo biyo fadaan
gobolka kumid ee dalka Soomaaliya iyo ku bilaawday roobka guga iyadoona meelo qaaso la ku sheegay intee saameyn adag ku yeelatay bulshada qaybo shalgidisan iyo xoolo dhaqatada
hooyo ku abaaday siminkiya wali ba qaliin ka guuleysay in ka sameeyay magaalada Baydhabo faafayntu warkan wali banin haya Abdirahmaan Oday
isbitaalka samakaalo kumade hangaarkee ku shaqeeyo magaalada Baydhabo ay wali boo soo guuleysay qaliin ka soo bii hawane muddo dheer dhabnaaytii buru ku taali dhinigeyo makaanka maxamed sheeg oo yaabaga haweenadan qaliin ka lanka soo bii manka iyo ku hadli usoon kuma hanagay maamulkii dhaqaatiirta isbitaalka samakaal dadaalkii ku biyeen ku guuleysay qaliinka
maagay maxamed sheekh yalla arre daba isaranay bara yarto ana dhali aritay yar dhab oo qabti isbitaal badan nan madaha la mari madilaha gudub dhiig heer waay oo madan meelada dhiig ku heer waayna mahalkii la arhay mankii madisa dibir afar bir dhiig sidii leen soo daaw ye isbitaalka samataa ya kooyni ilaahay mahadii shukr leh geekan talaada la qali guula ilaahay niisi wali baan ma nagaane isbitaalka samakaar galeen gineen ka samay ya tartarki shuugi yaan ka mahanagaan
soo kala maamulka isbitaalka samakaale magaalada Baydhabo ay wali buu safaafayn ku bii sidii aan qaabilan haweenadan iyo qaliinka lagu soo bii manka
sidii maalmad kor may baa isbitaalka samakaalna nin sheenay maamo idan dhig baxas mayna qaabilay dhaqtarka qaliimada haweenka markee dhaqtarkii may baa ambalaan gareeyay computer saaray computer kale saaray no ma sheegay in buro manka ku yaala geeko tumeeshan tabla farada mu kula atishan taatana maamadi qaliin kale samay qaliinkaas oo hysterectomy total hysterectomy marka maamadi xaaladii hadda stable dhaqtarkana may baaseen gabashaareey bukaanada oo obisan gaaynaha maskala haweenka ani u sameeyay kor bukaanada complicated ka marka damaan umada Soomaaliyeed may ba kala tiriyaan ani oo bukaanadii oo hani aamina marka insha Allah oo halka dhawaada isbitaalka samakaal qeybta bay dhaw gacmo furanaasin ka dhawaay dhaqtar eed khibrad leh oo obiyadii halar ah yani roog oo dhanka haweenka marka oo ajnabi ah magaajina leero dhaqtar Jineetu marka eeda siin kumahadnaga dhammaan umada Soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
dhismaha golaha deegaanka degmada Weejidii la daafuraysay ee Kafiiriyaas Mariim Alabshira
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haajaasno oo soo weheliyo gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Axmed Maxamed iyo weeba degmada Weejidii ka daafurna daafurka dhismaha golaha deegaanka degmada Weejidii gobolka Bakool qolibana goobro ku hayay gudoomiyaha ku meel deerkee degmada Weejid Maxamed Macalin Yusuf iyo ku xigeenadiis mas'uuliyiin ku dareereen hay'ado ku howlgalow degmada Odayaal ka dhaqanka iyo qaybo shirdoon bulshada in qoreen gudoomiyaha degmada Weejidii iyo kan gobolka Bakool iyo baasi wada jiray bulshada iyo ka baagana in lagu wada shaqeeyo horumarinta arimo bulshada iyo waliba amniga magaalada
wana wasiiradina marka la dhawaaw adiga weebdiga iyo gudoomiyaha gobolka marka la dhawaado bilaayeer inta bulshada ay ka sugan oo ururada bulshada nanta saasoo kale way ba qayb ku ah safkan hor dad ka fadhiyay dhon way baahan maamulka hore oo golaha deegaanka degmada Weejid dadkii ku tirsanaayo marka bulshada labaantii aan ka soo wada erkorn iyada ma santaa dhawaa insha Allah iyada ma santeen
walaa un handeenay degmada Weejid antii la daadejiyay dowladnimadii oo council-ka leen dhisoo in golaha deegaanka leen dhisa yahan deernay degmada Weejid hoob ilaahay waan way dhisa doonaa in walaa inta badan qayb ku ah masateladiyo markasta leen kumaar maane masadadka hawlo doonana golaha dhaqanka iyo inta badan leen ku fadhiya iyo wada shaqeyn iyo wasaaradii indhahay wali hoojiyane marlamaad imir sidaad kanagaane anti abniga qayb lu ku haado abniga lu ku qayb qaado wadaashi dhaqanka iyo tiin dhalinyarada iyo tiin hooyooyinka iyo tiin abniga ku qayb qaadatan
dhanka kale hanu kumida odayaalka deegaanka iyo wax garadka degmada ay ku hadleen sidii muhiimanka taa dhisow ka dowladnimada iyo waliba iska doobnaado ka bulshada
labaatii goobta la sidii hortimo ardayda jilbeen shan lahayn leeyin shan leeyin lankii falaasan hanagsada lankii falaasan reebada isii hurunay isii gureejiyana ne macnaha oo hurnamadaas ma hadda ma taawiyaan waa adiga afka ninkee daay kuudun walaay kale min dilimaa ma soo gudaagee madan walaay kale oo ardayda oo ku sumaayo iyo wasiirki iyo hoose laahna feeraan oo aanu goomu
aliyaano baabgoona waliyaano baabgoon ee kulli dawladdi oo nay ardayda dadkii shaqada ku lahaaya iyo banni la goobada madis sadaata walisla walilna dadka deegaanka walisna lana walni sheegi walun hatu ku kanagnaadaano safadaan misaafadaan un hatu ku erhaan male nabadgelyada ka dadaalmeen
dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Asnow iyo weeyo uu ku hadlay ujeedka safarka iyo muhiimadda la kuleeyay
walla nabada an kooyne bulshada nabadiisa in un hoojino an kooyne ma walaal dhin ma kooyne dadkaana ila jaraaba suldaanka in ku weynaatay in ku antaroogo liqof iyo lihay ee ku dhalay arag ma in kooyna in nabadaasay ha aragaan wala una sheegana rumayno nabadaasay hata noqon maamulka lan soo biyo ha aragaan an kooyan dadka oo may ku dhalay aragaa may haysay adoogii oo kaamayay degmooyinka oo han walaal dhibaatay ka dhigi masuul warbixin iyo biya iyo kumid ayin ma in kooyana in iyo wal aragaan nuu waqal ma yahay hoolum in la laysan yahay badde ka dhigo iska doorado horta taas ay waada saaran dadka dacayay wala ka faafiyo hay ma hayo oo umada ka qiyo hay haddii isin korsa ay kortaan isin run u shaqay kortaan aan runtay tan waa ku dareeda ka wun dibada safadaana la wala ku bedelo majar shanaysi isin wala ka dheebsatay ga geey kan la dheebsade odayaalka dhaqankiisa wala ha doorado haa ma hanasle geekin isin wad doorwaasan isin sheenasan ki isin kasoo waayay noo reebo taraan isin has ku reebasan ki isin taranka haleelada bay soo diyan isin isin ku fadhay adan masiin arow maana seen meeriyo haa may fadhay in adaata kusho kusho iyo ee oga dad badan la jaraan oo geekay buladku ata wal fadaayo ama suxdar nagada fadaa ama gudoomi ka nagada fadaa isin si ku qoys ma anuma qoys
isoo ku golo deegaanka degmada Weejet iyo wali baahatee ta tola bilaabo doona maadaama ayo horey leen shal dire xil dibaanada golo deegaanka degmada
mashaari hormarineed lagu hirgeli deegaanka qaydaro gobolka mudug oo haragal ku jaray faafaynta warkan wali banin haa maxamed wadani
masuuliyiin ku tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug iyo ku qayb galay munaasabad hadagal ku jaray mashruuc lagu hirgeli deegaanka qaydara ee gobolka mudug mashruucu oo naska jiray ee LBOG iyo waliba nalalka iriida ka shaqeeyo ee solarka iyo way balankatir galay in lan ku faa'iideeyo dadka deegaanka munaasabada wayba ku qayb galay masuuliyiin ku tirsan dawladda federaalka Soomaaliya wayna mashruucun fuliiday dawladda federaalka iyo midowga Yurub agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo qeyraadka galmudug yab an ka horeyntii ku hadalay munaasabada
bada salaam runtii waxa farxad iyo reenreenno ah in maanta goobjoog ka nahay munaasabada xargajarka dayactirka loo sameeyay ceelka qeydaro oo runtii ahaa ceelashii ugu muhiimsanaa ee meelaha halbowlaha ku yaalay markii la yimaado ama laga hadlo deegaanada ay ka socoto mashaariicda xasilinta degmada qeydaro ee ama deegaanka qeydaro runtii wuxuu ahaa deegaan halbowle ah oo isku xira dhowr deegaan oo dhowr bilood ka hor aan nal haysan ceelkan uu ka fadhiyay oo maartan dayactir uu soo helin cabashooyin iyo qeyldhaan naga soo gaartay deegaankan automatically ama si degdeg ah waxa uga soo jawaabay wasaaradda tamarta biyaha maartan galmudug oo kaashanaysa wasaaradaha dhigooda ah ee kala shaqeeya mashruucyada xasilinta runtii dhowr bilood ka hor oo la dhagax dhiga ceelkan waxaan maanta u taaganahay munaasabadii xargajarka anagoo runtii dadka deegaanka ku wareejineyna intii alla ay shaqo loo qabtay dayactirkan wuxuu ka koobnaa dhowr shaqo oo isugu jira haantii taangigii maarta biyaha keydinahay soolarkii soo saaray biyaha qolalkii wardiyaha matooradii tubooyinka agabkii oo dhan oo maaragtay waasluuyinka xoolaha maarta ay ka cabayeen kuwii arigu ka cabahayay runtii intaas oo agab ah oo shaqo ahi waxay ku timid iskaashi dawladeed iyo wada shaqeyn aan la leenahay hay'adaha caalamiga ah oo ay ugu horeysto midowga Yurub intaas oo runtii maaragtay shaqo ahi waxaan rabnaa dadka deegaanka inay ilaaliyaan hantida iyo maaragtay qarashka iyo lacagta meesha la geliyay runtii waxay ka dhigan tahay wax la idinku amaaneystay oo dadka u haysaan dadka ceelada ama ceelka jooga waxa la idin raadigay reer way qaanaan qofka saxar inuu xilqaan iyo maaragtay ku daro iyo maaragtay ilaalin
dhinaca kale way basaasaato ku hadalay mas'uuliyiin ku tirsan maamulka galmudug wayn iyo hadhawayna harag jarka haruntun
mashariicda mashariicdan qaydara laga fuliyay oo wasaaradda qorsheynta federaalka Soomaaliya iyo wasaaradaha kala duwan ee galmudug ay fuliyaan dhamaan waa ku mahadsan yihiin iyo midowga Yurub mashariicda fuliyaha qandaraas qaataha waa ku mahadsan yihiin dhamaan mashariicdaas kala duwan oo federaalka iyo gudoomiyaha galmudug ay fuliyeen waa ku mahadsan yihiin ee waxtarmaadka markaan u soo dhacno xilliga ceelku ku soo beegmay xilli abaa waqti abaara oo aad loogu baahnaa sanadkan hadan la helin hadee xoolaha iyo dadka iyo duuyaduba khatar bay gali lahaayeen
waxaan u mahad celinaynaa dhammaan wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta wasaaradda dhacdanta iyo biyaha galmudug wasaaradda qorsheynta qaranka soomaaliya dhammaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha kala duwan oo mashaaricdan eeyuda ka qayb qaatay oo deegaanka qaydare ka fuliyey aad baan ugu mahad celinaynaa nolol magaalada uga horreysay ma jirto layrkan loo sameeyey iyo biyahan waa noloshii koowaad oo bulshada loo sameeyey
meelihiisin warkaasi hamiinimo kula dareyta nugunsadayaal weliba waa warbaahinta radio warlaadii ee magaalada baydhabo xubintii sariifkii suugada unimada waliba la diyaaray maraymaan abshar
ka bilowna dhegeystayaal halka dollar waliba la sarafahay 28,000 obadowshii meela biyowshii nowseeye 29,000 shilin kontonka dollar waliba la sarafahay maryan iyo 400 obadowshii meela biyowshii nowseeye maryan 400 konton bolka dollar waliba la sarafahay 2,000,000 iyo 800 obadowshii meela biyowshii nowseeye 2,000,000 iyo 900 peesada birta Ethiopia 100 shee wayba marahay li dollar oo shilin Soomaalinaan dhiganta 800 dhanka iyo rashin ka basar dheerto liba lagadahay $9 ibar meeli shilin soomaaligu siiyo 2,600 basa makaroonidana kurtoonsha wayba lagadahay $10 ibar meeli shilin soomaaligana u siiyo 8,200 shilin bariiska hamsiga loorshay konton iyo faru hafbiin 27 meela shirin soomaaligana u seeye 7,000 haafka bariis hamsiga bariis buruuga saafaga loorshay 30 haafkii tuma 9 meela shirin soomaaligana u seeye 5,300 shilin sokorta cadda loorshay $40 haafkii $23 meela shirin soomaaligu u seeye 6,400 shilin sokora gadooda loorshay 40 haafkii $20 meela shirin soomaaligu u seeye 5,600 saliid jirgaan shee 42 tumaleejana $20 meela shirin soomaaliga tumaleegu u seeye 4,400 burka loorshay 28 haafkii tumay 4 meela shirin soomaaligu u seeye 3,900 burka dalagyada beero misigada loorshayna way batado boortuma 5,000 shodana tumay 2,000 qiimadiga loorshay way boo 2,800,000 shodana 3,900 digirta loorshay 2,400,000 shodana 3,900 looska loorshay 6,000 shodana 10,000 salbukada loorshayna 2,200,000 shodana 3,400 shilin galeyda loorshayna walay boo 6,000 shodana 10,000 antan way banaynkee xubinta sarafkii suuqyada warka
marimaal abshiriyadeeda maasanta xubinta sarifkii suuqadiyaan in koobas iyo gadabeed in akhbaaraadka banaanka ee fiiriyaane dawladda qadar yar heedan cusbooni si doonta deeqbeese oo dhan $16 million si in kamaal geliyo mashaariicda ciidamada Lubnaan iyo baabuurta dagaalka ka dhawaaqo ugiya ka beega maasa booqashadii in guuriyay rasmi ah iska seeda magaalada Doha madaxweynaha Lubnaana dawladda qadar iyo sheegtay in deeqdu ay tahay la caawiyo ciidamada Lubnaana si ay u ilaaliyaan xasiloonida iyo xakamaynta xuduudaha dalkaasi iyo kureyda xabad roojin Hezbollah laga leeyahay Israa'il bilii November qodobkaasi aan dambe akhbaaraadka banaanka warkaamiin mooyso kula dareertay idaacadda Arlaad ee magaalada Baydhabo ay di warkaana dhaafay bariidan ku boo kortana website kii daadoon kaleene www.radioarlaad.co tayo kula dambe waxay sidoo kale akhyaaray nabadgelyo.